Dizzy boy, K Chris,
yes for sure. Binadamu watosheki.
Wazee, binadamu ni mwana wa damu. Never get satisfied. Binadamu ni mwana wa damu. Never get satisfied.
Atosheki, 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 binadamu. Atosheki, 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 atosheki.
Najua binadamu daima wanabala. First alibwa Adam, kaitatia na Hawa. Binadamu tukwa follow kama sahani na kawa. Ukiwa we ni hoi, wanaumiza kama chawa.
Atosheki, 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 binadamu. Atosheki, 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 atosheki.
Wanikumbusha mambo yalionipita kama hewa. Flashback za kusahau spin ya simu niliopewa. Kila niliyoweka, niliambiwa sio sawa. Nikaweka jina yangu, sio sawa. Nikaweka mwili wangu, sio sawa. Niliuliza ni nini nikaweka iwe sawa.
Asom Records Production.
Sawa.
Atosheki, 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 binadamu. Atosheki, 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 atosheki.
Now Brosis, come from show. Take a word of praise, give it to the people. Obeya mahitaji na kupreach kwa manyimbo. Kupenda kila mtu na kuishi to be simple. On other and all, tumeteki more. Mapasi kukubiri na kusaka nyama do. Mikono siyo bebo ni ATM na mifuko. Kuishi kwa stare tubo kubebo na manyundo. Zoo, atosheki, pesa manze. Aitoshi,
atosheki.
Atosheki,
yeah, K-Chris,
K-Chris.
Atosheki, 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 binadamu. Atosheki, 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 atosheki.
Niwa please, niwa please, that's the wish. Wishes no horses, fools will ride. Ukisimama kuwish, nina keti kutish. Ukikesha kukas, na sleep kudream. You better know, kuna difference between. Difference kubo, ya yeah, you and me. Tofauti kama hipo, na samaki. Ishi nchikavu na pia kwenye maji. Mungu menipa uwezo, na shukuru. Domana peke yake, nita please. K-Chris, atosheki.
This is boy, atosheki.
Binadamu, ni mwana wa damu. Never get satisfied. Binadamu. Never get satisfied. Binadamu. Ni mwana wa damu. Never get satisfied.